angels to come, each and everybody, to this time that the Lord has given us, so that we should worship Christ and Him crucified together without compromise. John.
Kulandireni tu nonse amene Mulungu atati walola kuti tikhoze kukhala limodzi mu mkumano uwu kuti tikhoze kukondwera ndi kulemekeza imfa yake Ambuye Yesu Khristu yomosa chosera kapena kuwonjezerako.
Again, it's another beautiful day that the Lord has given up. There is not any mistake. Everything is designed according to His purpose. So to us, we are just to inherit Him and give thanks to God with everything.
Ndiponso tuili ndi tsiku lina labwino limene Ambuye watipasa kotero kuti palibe china chilichonse chimene chikuoneka cholakwika chifukwa kuti Mulungu walola kuti muchilichonse chochitika munthawi ife tikhalemo ndi kukondwera.
We are in a world whereby all the scriptures are to be fulfilled and in no even a single verse who come to the Lord for it.
Tiritu mdziko lapansi mmene zolembedwa zonse zikufunika kukwaniritsidwa ndipo palibe ngakhale anunsu la lemba limodzi limene lichokera kwa Mulungu limene lidzakhala lopanda pake.
And the Lord God gives breath to His word so that He should accomplish whatever He has set forth.
Ndiyetu Mulungu mwini wake anauzira mpweya wake mawa amenewo kunena kuti zonse zimene anazilankhula zikakwaniritsidwe.
Because when we read Isaiah chapter 55 verse 10 says,
tikwati kamaona mbuku la Isaiah 55 ndime yake ya 10 kunena kuti,
and for the land cometh down, and the snow from heaven, and returneth not hither, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it make yield seed to the sower, and bread to the eater.
Pakuti monga mvula imagwa pansi ndi matalala kuchokera kumwamba yosabwerera kumweko koma ikhamiza nthaka ndi kuibalitsa ndi kuipukitsa ndi kuipatsisa mbewu kwa zodzala ndi chakudya kwa wakudya.
11. So shall my way be that goeth forth out of my mouth, he shall not return unto me void, but he shall accomplish that which I praise, and he shall prosper in the thing whereto I sent it.
Momwemo adzakhala mawu anga amene atuluka mkama mwanga sadzabwerera kwa ine chabe koma adzachita chimene ndifuna ndipo adzakhala mmene ndiwatumizira.
So the way our land cometh down, same with the word spoken, word spoken upon the things of this earth.
Ndeno monga momuja mene mvula imagwera pansi momwe motu ndi mawu ayi amene ndiwalankhula Mulungu yo mene amamvekera kudziko lapansi.
The learning of land in this world is the picture of the spoken word in the world.
Kugwa kwa mvula mene imagwera mvula padziko lapansi pano ndi chithunzi-thunzi cha mawu mene amayankhulidwa mawu a Mulungu.
Bible says, once a land rains, the leaves blow for the eater.
The Bible likulankhula zonena kuti pamene mvula yagwa ndopamakhala chakudya kwa iye wakudyayo.
Same with the gospel, the word of God that is spoken, who cometh unto the Lord not without accomplishing what He intended it to, but it will fulfill the will of God.
Momwe monso ndi uthenga wabwino mmene ulili kunena kuti mawu a Mulungu akalankhulidwa mawuwo sadzabwerera chabe ayi koma kuti adzakwaniritsa zonse zoyikika ndi Mulungu.
There is an eater who is to eat the produce from the land, while others or me the food to be eaten.
Paliru za kudia, chimene chima gedwa, kapena kuli chimene chima bezeka, chifata kukwa kwa mfula, pamene wina hapa kare za kudia. Kuman hayo mwe ena hapa kala zunina kute, mkukwa kwa mfula kume kusabeza, kandukume kakudia.
So, two groups of people, having single ends, others eat from the produce that has been produced after the rainfall, while others are missing the food, while the rain rains.
Ndeno munade muone pali magulu awiri awantu, ena amene akupindula mukugwa kwake kwa mvula kuti akupeza chakudya, pamene ena akupeza kuti asakupeza kanthu mukugwa kwake kwa mvula yomweyo. Ndeno pali magulu awiri awantu amene akuoneka pamene popo, mukugwa kumodzi kwa mvula kukupangisa kuti ena akhale ndi chakudya, pamene mvula yomweyo ikugwa koma ena akukhala wopanda chakudya.
The rainfall is a hope to those that are to eat the produce from the rainfall, and at the same time it is leaving others outside without having food to eat.
Ndiyo no mvula ikamati kugwa magwiriro ake amvulawo amakhala kuti akupereka chiyembekezo kwa anthu amene adakhale chakudya amene adakolole. Pamene mvula yomweyoseka magwa imakhala zonena kuti ikusira njala pamene ikusira chifundo kwa anthu ena amene adzakhale sopanda chakudya.
So Bible says, same with the word that proceeded from the mouth of God will never come back void, but will come to an accomplishment of what the word was sent for.
Momwe motu Bible likulankhula bwino kunena kuti mmene mundimera lima wa Mulungu kunena kuti mawa Mulungu amene analankhulidwa sazapita pachabe ayi koma kuti adzakwaniritsa zonse zimene zidayikidwirapo.
This single word that was spoken is to be fulfilled. No doubts remain void.
Mama wonse pamene Mulungu anawalankhulira ngakhale kanusu kwa mozi kokha sikadzasowapo koma kuti onse adzakwaniritsidwa ndithu.
So the contents of the Old Testament taught what the New Testament fulfills.
Ndiye mukhoza kuona kuti zoyikikatu za mchipangano chakale zimene zinayankhulidwa mchipangano chakale zimakayankhula zimene chipangano chatsopano chiti chikakwaniritse.
So Christ is the fulfillment of all the promises, the fulfillment of the Old Testament.
Momwemo Kristu tu ali chikwaniriso cha zonse zonenedwa za mchipangano chakale. Momwemo tu ndi mmene alili Kristu kuti iyeyo ali chikwaniriso cha zinthu zonse zimene zinanenedwa mchipangano chakale.
Whereby says that the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake, signifying what death he should die.
Ndi chifukwa chake wiki yatha ija timaona mbuku la Yohane chapter 18 pamene tinapeza mawu amanena kunena kuti ichichi chinanenedwa kuti chikakwaniritse zimene Yesu ananenera kuzwa imfa yake.
Which means everything was to be fulfilled, no single letter remained outside.
Zinthu zitandauza kunena kuti zinthu zonse zimene zinalankhulidwa zikufunika kukwaniritsidwa ndipo kulibe ngakhale kalembo kamodzi kokha kamene kadzasala.
Because when we read in Matthew chapter 20 verse 18 and 19 says,
chifukwanso tikamawerenga mbuku la Mateyo chapter 20 ndi maike ya 19 anena kuti
Matthew 20:18-19 says, behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed, and to the chief priests, and to the scribes, and they shall condemn him to death. 19. And shall deliver him to the Gentiles, to mock, and to scourge, and to crucify him, and the third day he shall rise again.
Tikayambira mundima ya 18 ya buku la Mateyo chapter 20 anena kuti, onani tibwera ku Yerusalemu ndipo mwana wa munthu adzaperekedwa kwa ansembe akulu ndi alembi Ndipo iwo azamuweruza kuti ayenera imfa 19. Nazampereka kwa anthu akunja kuti amunyoze ndi kumukwapula ndi kumupachika. Ndipo iye adzaukisidwa tsiku lachitatu.
So we can see here that Christ Jesus is little God who knows everything.
Ndero abadita kuona bwino kunena kuti Yesu Kristu ndi Mulungu ndithu weniweni amene adziwa chinthu chilichonse bwino.
Because there is nobody who knows the future of anything except God, the sovereign one.
Chifukwa kulibe wina amene akhoza kuziwa sogolo ya chinthu chilichonse kupatula ku Mulungu yekha wapa yekhayo.
Here we see that Christ is speaking with his disciples. That we are on the way to Jerusalem so that the scriptures might be fulfilled.
Abantu tikuona Yesu Kristu akulankhula ndi ophunzira akuwafotokozera bwino kuti onani tikwera kupita ku Yerusalemu kuti zolembedwa zonse zikakwaniritsidwe.
And Christ is preaching to his disciples that he is the Son of Man and he is to be betrayed. Unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him.
Ndiwodu apa Kristu anayimulalikira kwapfunzira ake za iye yekha kunena kuti iyeyo ndiye mwana wa munthuyo amene azaperekedwa mʼmanja mwa akulu ansembe komanso anthu akunja amene azamupereka iye.
Let us go back to the book of John chapter 18 and verse 12-13 downwards.
Ndino kuti tione bwino tatiye tibwere mbuku la Yohane chapter 18 ndi maika ya 12-13 kutsika pansi.
God says, then the bard and the captain and officers of the Jews took Jesus and bound him.
Ndipo anthu kwati ndipo khamu ndi akapitawo, khamu ndi akapitawo wamkulu ndi anyamata a Yuda anamugwira Yesu namumanga iye.
And led him away to Anna's face, for he was father-in-law of Caiaphas, which was the high priest that same year.
Naye amba kupita naye kwa Anasi, pakuti anali mpongozi wa Kayafa, amene anali mkulu wa nsembe chaka chomwecho.
Now Caiaphas was he which gave counsel to the Jews that it was expedient that one man died for the people.
Koma Kayafa anali uja wakulangiza Ayuda kuti kuyenera munthu mmodzi afere anthu.
So here we see what Christ spoke has been fulfilled. He went to Annas, the Caiaphas, the high priest.
Ndipo apa tikuona kukwaniritsidwa kwa zimene Ambuye Yesu anayankhulira anthu kunena kuti akutengedwa kupita kwa Anasi komanso kafika kwa Kayafa wamkulu wa nsembe.
Let us go back to verse 28 of the same chapter, whereby it says, then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment, and it was early, and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled, but that they might eat the Passover.
Ndiyena ndiye ndibwere tipite patsogolo pa chapter chomwe cha Yohane chapter 18 ndi maika 28 umanena kuti pamenepo anamtenga Yesu kuchokera kwa Kayafa kupita ku Pretoria koma munali mamawa ndipo iwo sanalowa ku Pretoria kuti angadetsedwe koma kuti akadye Pasika.
Pilate then went out unto them and said, what accusation bring ye against this man? Pilate was not a Jew.
Chifukwa Pilato anatuluka kunja kwa iwo nati chifukwa chani mwadza nacho cha munthu uyu komatu Pilato sanali Myudai.
So what we see here is the fulfillment of what Christ said in Matthew chapter 20 verse 18.
Ndiyo chimene tikuchiona apa pachi ndikukwaniritsidwa kwa mawu amene Ambuye Yesu anayankhula mbuku la Matthew chapter 20 ndi verse 18.
The chief priests, the scribes, that condemned him to death are the Jews in Jerusalem.
Akulu ansembe kumaso tu anthu amene anamtsutsa iye kunena kuti Yesu akuyenera kuphedwa analitu Ayuda achokera ku Yerusalemu.
This is the religious group of people that condemn Christ with his doctrine, with his mission, without knowing that whatever they were thinking that they are expecting was about Christ of the scripture whom was among them.
Awatu alima ndi magulu awantu azipembezo mmene iwo amachitira mmene amatsusira ntchito ya Yesu Khristu chimene iye anachikwatirisa mu zochita zawo zonse chimene samadziwa nchonena kuti Yesu Khristu amene wamalemba ndi amene ananenera kuti kwa anabwera kukwatirisa zonse.
This is the house for kids here, the religious groups of people does to the things of God, thinking that they are doing the right thing while they are going astray at best.
Chindu ichitu chimene chili chophweka kwambiri kuchichita kwa anthu amene ndi asipembezwa amene amadzimva ngati kuti ndi anthu opemphera kuti akamachichita izi amaona ngati akukondweresa Mulungu posezo kuti potero pakakhala kuti akutsutsana naye Mulungu.
Verse 19 of Matthew chapter 20 says, and shall deliver him to the Gentiles to mock. That was speaking the things that happened while in Jerusalem. While this time they were on the way going to Jerusalem.
Ndifanya mbuku la Mathayo chapter 20 ndi 19 anena kuti nadza mpereka kwa anthu akunja kuti amnyoze. Izinthu ndi zinthu zimene zinachitika mnjira pamene Ambuye Yesu anali mnjira potuluka mu Yerusalemu kupita kukapachikidwa.
Why these people failed to mock Christ? Instead they hired the Gentiles to mock him.
Kumano nchifaya chane anthu awa analephera iwo kuti amnyoze Yesu m'malo mwake amakachita kukafunafuna anthu amitundu kukampereka kwa anthu amitundu kunena kuti amnyoze iye.
This is so because these religious groups of people had so lusciousness whereby they do justify themselves thinking that they can never make a mock. Instead they just hand over to the mockers to mock him.
Izinthu zinali choncho chifukwa cha mmene anthu amene amaziyesa okha kuti ndi olungama ndi opemphera amadzilungamisira nkumadzimva zonena kuti iwo sangathe kunyoza ayi koma malo mwake kuti anyoze bwino ofunika akachite kubwerekera anthu amitundu kunena kuti amene amadziwa kunyoza kuti akamnyoze iye.
There is groups of people that claims to be worshippers of Christ while they are real and original mockers of this way, but they just divert themselves so that they should be clearly, this is hypocrisy.
Palino magulu ambiri a anthu amene amatchula okha kunena kuti ndi akhirisitu ndi osatira akhirisitu pamene iwowo zenizeni za iwo ndi onena kuti ndi anthu onyoza m'malo mwake nyozo wawo amautusira munjira ina pofuna kuonesera chinyengo chawocho ndi amagwiritsa ntchito anthu ena.
How can we know that these are the mockers while acting innocent?
Ndizikonzo ziwa bwanji kuti awa ndi onyoza ngakhale amachitidwe awo amaonesa ngati kunena kuti ndi anthu olungama anthu abwino.
Number one, they name their groups, call it retains the spiritual name, the name that is read from the Bible, while they never preach the Christ of the Bible.
Chinthu choyamba nchonena kuti anthu awa amachula magulu awo amene amasonkhana azembezo kwatchiwa kunena kuti ndi mpingo kumakayangʼana tu mawu amene amapezeka mʼbaibulo ndikumazilinganiza iwo kunena kuti ndi mpingo wake wa khristuwo pamene iwowo samachita za mʼbaibulo.
Number two, they took pieces of the scriptures and applied to themselves and act like they are doers of the word while they are going far, diverted, going astray without a sheep to shepherd them.
Chinthu chachiwiri ndichi pali anthu awa amene amayang'ana nyenyeso za kapena kuti mapisi amalemba ndiye amadzipaka kapena kudziveka okha ndikumazi danila ngati anthu ochita mawu kumazi chula ngati ndi anthu onena kuti amachita mawu amachita molungama komano ndipo ochita zimene zozo samadziwa kuti mmene akuchita zimene zozo ndi mmene amapitiliza kutayikira tayikira pamaso pa zinthu zokhuza mulungu.
They can name their group to be Grace Church, preaching Christ without compromise, the crucified word, speaking pieces of justification, sanctification, salvation, whatever is of clear of the scriptures revealed, of Christ revealed in the scriptures, while not knowing the exact Christ of the scriptures. This is mocking Christ, the way.
Iwo awatu amakhoza kutchula mpingo wawo kunena kuti ni mpingo wa chisomo ndipo kunena kuti iwowo amalalikira Yesu Khristu wopachikidwa osachosera kapena kuonjezera amalalikira ntchito yake Yesu Khristu mene anabwera kuikwanirisa pa kupatula kuyeresa ndi kupereka chipulumuso cha ulere kwa munthu wochimwa komano zimenezozo amaziyankhula mosazindikira Yesu Khristu weniweni ndi chipulumuso chake chinjeni.
The little Christ of the scriptures to be preached by the people that Christ called, that God elects, and they will preach the Christ of the scriptures without compromise.
Kumabu Yesu Christ wa mmalemba, Yesu ekayo amena malalikidwa ndi anhu, amene mulungu mwini wake ana waitana, ndipo Yesu Christ wanawafira amene wo kawo, ndipo tinzimu wera unafunguluka mwa iwo, o kawo ndi amena kweza kulalikira Yesu Christ wa mmalemba.
Number three, when they are in organization, in a group of people, they reflect, they do things, like they are the same, having one faith, but when they go outside to their own field that the Lord set for them, they will change the gospel, change the thinking of the world, and they will start preaching another gospel that is preached by the multitude of people surrounded there. It's one of the things that you can see that this one is a mocker of the world.
Ndiyo chintu chachitatu chimene chikuonetsanso pa anthu amene ndi onyoza mawu kapena onyoza Khristu ndichi kunena kuti anthu awa akakhala pamodzi pagulu pakati pawo amaonesa kuti ndi anthu amene ali mchikhulupiriro chimodzi ndipo amachita zimodzi koma akangoti asiyana apita mbali ina imene mulungu watsogolera kuti akafikeno kumene koko iwaja amayesa kusintha chiphunziso ndi kuyamba kumalalikira uthenga wokomera wanthu uthenga umene anthu ena dziko lapansi limaulalikira ncholinga lina kuti akhale ofanana ndi akumene koko. Ichitu ndi chizindikiro chimene chikuonesa bwino kapena mmene mukhoza kuzindikirira munthu amene ndi wonyoza mawu.
Don't forget that I'm speaking about the mockers of the gospel of the world.
Musayiware kuti ndikulankhula za onyoza mawu a Mulungu.
Galatians chapter 6 verse 7 says,
tikamaona buku la Galatia mutu 6 ndi mayake ya 7 anena kuti,
be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Musa nyengedwe, mulungu sanyozeka, pakuti chimene munthu achifesa, chimene chonso adzachituta.
So the people took Christ so that to be mocked by many, without knowing that Christ would never be mocked by anybody.
Ndiyedu anthu awa anamtenga Yesu Khristu ndi kukampereka kwa anthu akunja kuti akanyozedwe ndi anthu ambiri pokhala iwo samadziwa kunena kuti Yesu Khristu sakanyozedwe ndi wina aliyense ayi.
They wanted to mock to their shamefulness, but Christ, God, is never mocked by anybody.
Iwowo ndi amakangodzinyoza okha mmanyazi awo chabe chifukwa Mulungu kapena kuti Khristu sanyozedwa ndi munthu wina aliyense ayi.
Whatever man does, he does to his shamefulness. He never mocks God.
Chilichonse chimene munthu achichita amangochichita kumanyazi ake ayekha osati kunyoza Mulungu ayi.
And will live but shame.
ndibodu jimenaza kolole ye umanyazi.
So these groups of people claims themselves to be greedy and ask the Gentiles to mock without knowing that they are the original mockers, present mockers to mock Christ in their absentia without knowing that they are the real people who mock him, Christ.
Ndiyedu anthu awawa anachita kukafunafuna kapena kuti kukabwerekera kukafunsa ku anthu amitundu kuti akamnyoze Khristu posadziwa kuti iwo eni ndiwo akaswira kunyoza kuti muzonse zimene Yohana aikuchita pokauza anthu amitundu kuti amnyoze Yesu Khristu zimakaonesera umboni wa iwowo kunena kuti ndi anthu onyoza amene akumnyoza Yesu.
What we see here is hypocrisy. Religion hypocrisies. He mocks in the name of serving the Lord with cleanliness heart.
Chimene ruri yona apa ndi chinyengo zimembezo zimanyenga zimene zimapanga zimene zimachitira izozo zimazionesa ngati kunena kuti ndi zimene zimapemphera chionadi pamene kumakhala kungonyenga kukhala ndi mitima yonyenga chabe kunyoza Khristu.
Same with the religions of this modern time. They act like stewards. They act like fat people while as mockers in absentia.
Zima panga zinthu ngati ndi zangwiro kuchita ngati ndi anthu okhulupirira Mulungu wolungama pamene iwowo ndi anthu achinyengo amene ndi onyoza.
And they mocked him in their absentia as stewards sending the pagans to mock the way.
Iwowo tu anamnyoza Yesu Khristu pogwiritsa ntchito anthu akunja anthu amitundu kunena kuti amnyoze m'malo mwawo.
That's how the regions, how people are doing as of now. They are mockers, but in absentia of somebody sent to mock publicly.
Mmene momo ndi mmene anthu komanso zipembedzo zamasiku ano zili kunena kuti izozo zimanyoza koma zimagwiritsa ntchito zimabisala kumbuyo kwa wina ake amene ati anyoze poyera moonekera ndithu.
Another thing was armed to scourge. Gentiles were ready to scourge Christ.
Ndiponso chinthu chomwe chikuoneka apa nchonena kuti anthu amitundu awawo anthu akunjawa analibe oyokonzeka kukamnyoza kapena kukapepusa Khristu.
The number one, they say that they deliver to Gentiles to mock and to scourge.
Chifukwa cha chinthu chomwe chioneka apa nchonena kuti iwowo amakampereka Yesuyo kwa anthu amitundu kuti akamnyoze ndi kumpepusa.
So, them act like patients, innocent people, while they are real scourgers of this way, of Christ, of the scripture, the anointed, the Christ, the Messiah.
Ndiyedu anthu awawa amakapanga izizi kumaoneka ngati ndi anthu abwino pamene iwowo ndiwo kwapula enieni onyoza Mesiya kapena kuti Khristu wa moyo uyu.
So you can see here that never depend on any person human. They are scourgers even though they act like followers of this way.
Apazo mutha kuona bwino kunena kuti sipakufunika kudalira pa munthu wina aliyense ayi chifukwa anthu ndionyoza ngakhale amaoneka ngati ndi olondola njirayi.
The third thing that is the work of the Gentiles was to crucify him.
Ndiponso chinthu chachitatu chomwe chioneka apa chimene ni ntchito ya iwo anthu amitundu ndiye kumpachika.
So, number one, Gentiles were ready to mock. Number two, were ready to scourge. Number three, were ready to crucify him.
Ndiyeno, muzochita zathu amitundu zomwe zikuoneswa pa chinthu choyamba nchonena kuti amitundu awa anali okonzeka kukamnyoza Kristu chindu chachiwi njonela kuti anali okonzeka kukamkwapula iye ndipo chindu chachitatu anali okonzeka kukale kumpachika iye.
These are the people without conscience, the Gentiles.
Anhu awatu ndi anhu opanda chifundo anhu amitundu.
But they are the customers of the Gentiles, of the Jews, that looks to be innocent, clean.
Mbado makapanga izi pofuna kutoko za pina pofuna kulemekeza mwambo wachi yuda amene ya yuda wa makapuna kazi wanesa kuti yuondwe era.
So you can see here that it looks like it's the Gentiles that mocked God and crucified Christ without knowing that these people are just sent by the real scourges, real crucifiers and real mockers.
Ndiyo apo mutha kuona kuti zimakaoneka ngati kunena kuti ndi amitundu amene akukamnyoza ndi amene akukamkwapula Yesu Khristu posazindikira kunena kuti anthu awa anatumidwa ndi onyoza enieni anthu okwapula enieni amene ndi ayudawo.
To conclude on this matter is that both Jews and Gentiles were friends and neighbors working in the same field to fulfill the scriptures, so that on the third day, that is point number four, Christ should rise.
Ndiye nodu poomba mkoda pa mkani yi mkoza kuona kunena kuti anwa wawa ayuda kumaswa mitundu anwa wawa anali pa uwenzi anayi mhugwini zana ambali ina imene sholinga chao onse chimozi ndi kukanyoza ndi kwa kukwapula ndi kuti pomani za kazi tuzonsezi Kristu agabu kisiri kwa kufa.
While when you see the genesis of these two groups of people, they were never even eating together, corresponding. They were like enemies in preparation to be friends on the day of crucifixion of Christ of his scripture.
Pamene mukamayang'ana mbiri anthu amene wawa mnthawi ya kumbuyo kupeza zonena kuti anthu awawa sanali pakupirizana anali anthu amene anali akodana samalankhulana kulankhulana komwe pamene udani umene unali kukamakuonzeresa mgwirizano umene uti ukachitire pokampachika Yesu Khristu kuti akakwatizidwe malembawo.
So when we go back to Isaiah chapter 55 verse 11 says, but it shall accomplish what I preach, never cut point.
Leno tikabwera kubukula Isaiah 55 ndimayake 11 tiona kumwalankhula kuti momwemo adzakhala mawu anga amene atuluka mkamwa mwanga sazabwerera kwa ine chabe koma adzachita chimene ndifuna ndipo adzakhala mmene ndiwatumizira.
So I say it shall accomplish that which I preach.
Nchifa yake ndimeya 11 iyo akunena kuti adzakhala mmene ndiwatumizira.
Not single thought remains without accomplish that was sent for.
Ndipo kulibe ngakhale kadusu kamodzi kamene kazapita padera kosakwanirisidwa monga mwakuyikiratu.
So the Gentiles and the Pharisees and the Jews were there to have a good communication and agreement, so that Christ should die both for the Jews and the Gentiles.
Ndiyetu ayuda amitundu komanso afarisi awawa achitanthu akunjawo anthu amakagwirizana pofuna kumpereka Yesu Khristu pamene pompachika Yesu Khristu kuti chikakwanirisidwe kuti Yesu Khristu iye pokufa akafere wonse amitundu ayuda komanso ndi anthu akunjawo.
So people mock, people scourge, and crucify.
Ndeno anthu amanyoza, anthu amakwapula komanso anthu anampachika.
That's why Isaiah chapter 53 verse 2 says, 1:3-4.
Ndi chifukwa chake mbuku la Isaiah 53 ndima yake ya
verse 2.
Ndimeke achiwiri iwo akuti
For he shall grow up before him as a tender plant, like a very small one, and as a root out of a dry plant, very small place without hope. He shall know he has no hope nor confidence, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him.
Pakuti ameneyo adzapfuka pamaso pake ngati mtengo wa ndede ndingati mudzu ndingati mudzu womera mthaka yowuma iye alibe maonekedwe pena kukongola ndipo pamene timuona palibe kukongola kuti tinkhumbe.
The coming of Christ is that his body is undesirable, so that the womb is to desire Christ. Should have been given the gift of desiring and should be by God Himself, not a man's will.
Ndipo kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kubwera mdziko lapansi umu anabwera ndi maonekedwe osakongola ndipo anali osakhumbirika ayi. Ndicholingacho ndi kwa iye amene adakhale nawo mtima omukhumba omukhumbira iyeyo ichite kukhala pansi yoperekedwa ndi Mulungu kuti munthu ankhumbe iye.
He is despised, rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He shall despise, and we esteem him not.
Ndimachita kuti iye ananyozedwa ndi kukanidwa ndi anthu, munthu wazisoni, ndi woziwa zowawa. Ndipo ananyozedwa monga munthu wompisira anthu nkhope zawo ndipo ife sinamulemekeza.
So Christ was a rejected man, rejected by many men, a man of sorrow and acquainted with grief. Also we hid him our faces from him and we despise him. Again we esteem him not.
Ndiyetu munthu kuona pamene pakunena kuti Yesuyo anali wokanidwa ndi anthu munthu waziwazisoni ndi woziwazowawa ndipo ananyozedwa monga munthu wophisira anthu nkhope zawo ndipo ife sitinamulemekeza.
All these things we did to Christ in the name of mocking him back like we are clean and innocent people.
Zinthu izi zonsetu tinamuchitira Yesu Khristu ndicho tingachosionetsera ife kunena kuti ndife anthu oyera ndife anthu abwino anthu osachimwa.
We are totally sinners but saved by grace and grace alone.
Ifepo ndife anthu ochimwiratu kotheratu koma opulumusidwa mwa chisomo chokha basi.
So verse 2 of John chapter 18 says about sanctifying what death he should die. This is Christ doing the work.
In Jesus Christ, mukamakana kumbula Yohana chapter 18 ndi verse 32 anena kuti kuti mawu a Yesu akwaniridwe amene ananena akusindikiriza ife imene akuti adzafa nayo.
Which means there is nothing that will come to the Lord void but will come to his faith.
Zimene izi tikanthauza kunena kuti palibe ngakhale mawu amodzi okha kapena adzachokera kwa Mulungu kukhala chabe koma kuti mawu onse adzakwanira.
Christ is the fulfillment of all the scriptures.
Khristu ndiye chikwaniriso kapena kuti iye ndiye wokwanirisa wa malemba onse.
And nothing missing but fulfilled. Thank to God. Because of Christ of the scriptures.
Ndikoto kulibe chimene chisowapo kapena chimene chiperewera kuba kuti zonse zikwanirisidwa. Aya atamandika ndi Mulungu chifaya chakukwanirisidwa uku.
That's why Acts chapter 2:23 says.
Chifaya ndikamaona buku la machitidwe chapter machitidwe ya mutu 2 ndi mayake ya 23 anena kuti.
Verse 23. Him being delivered by the determinate counsel and honorage of God, ye have taken by the hand, have crucified and slave.
Amen. Moderegerwa ndupfungwa oyikirwa ndikudzwira kwa Mulungu inu mwampachika ndikumupa ndimanja anthu osairuzika.
So there is two things here. The first part is calling for knowledge in me. And the delivery counselor that Christ is worth to be crucified.
Ndero pali zvinhu zviri zvomwe zvikuoneka apa chinhu chinobatirira kuti monga maupfungwa Mulungu aikiriratu Mulungu atadzivirati kuna kuti Jesu Kristu akufunika kupachikidwa.
Number two, wicked hands take Christ and crucify and slay him.
Ndipo chachiwiri ndinoona kuti anthu anamupachika anamutenga Jesu Kristu ndikumupachika ndibanja awo.
Who are these wicked hands people? They are all sinners because all sinners come short of the glory of God.
You know, kumati kwenda ndosa yeruzika wamena na mpajika Yesu Kristu ni majao ni ndani. Andu wamena watu ndiyose antamene ndo ochima. Chifuwa ndosa ochima ndo pere weda kwa olimbiru wa Mulungu.
One of them is myself. I was the chief sinner crucifying Christ, mocking Christ, but claiming myself to be clean, a very hypocrite person, but thank God because of his mercy and grace.
Ndipotu ine ndiye mmodzi wa iwo amene ndinali ochimwa wamkulu kapena kuti mfumu yathu ochimwa amene ine ndinamupachikira Yesu Kristu pomadziyeresa ndekha pomadzirungamisa ndekha mmenemo ndimene ndinamupachikira Yesu Kristu koma ndiyamika Mulungu chifukwa cha chisomo icho.
Secondly, then Pilate entered into the judgment hall again. That is the second time. And called Jesus and said unto him, "Art thou King of the Jews?"
Imagine in Book of Johannes chapter 18, chifukwa chake Pilato analowanso mPretoria umene unadulendwa chita kumena makalowa naitana Yesu nalena kwa iye, "Iwe ndiwe mfumu ya Ayuda kodi?"
This is a question coming from a Gentile asking Christ as a king, "Are you the King of Jews?"
Jeno tuini ndifuso limene munthu wa mitundu amaka mufuso Yesu Kristu pamafunzana kuti kodi iwe ndiwe mfumu ya Ayuda.
Matthew 27 declares says.
Pamene tikaona mbuku la Matthew 27 ndi mayake ya 11 anena kuti,
"And Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, 'Art thou the King of the Jews?' And Jesus said unto him, 'Thou sayest.'"
Ndipo Yesu anayimirira pamaso pakazembe, ndipo kazembeyo anamufunsa iye kuti, "Kodi iwe ndiwe mfumu ya Ayuda?" Ndipo Yesu anati kwa iye, "Mwatero."
You can see how Christ responded to what the governor asked him, "Are you the King of Jews? Thou sayest."
Tatukuona mmene ambuye Yesu amakayankhira funso la kazembe limene kazembe amakamufunsa iye kunena kuti, "Kodi iwe ndiwe mfumu ya Ayuda?" Ndi Yesu akunena kuti watero.
He is showing that even the pagans, the outsiders, will testify that Christ is the King of Jews.
Apo anatauzira bwino kunena kuti ngakhale anthu akunja pa mitundu anthu amene wazachita umboni ndikulankhula bwino kunena kuti Yesu Kristu ndi mfumu ya Ayuda.
We will all testify Christ as the King.
Onse azachitira umboni ndikunena kuti Yesu ndi mfumu.
So look to verse 12 of that chapter 27 of Matthew, whereby it says, "And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing."
Ndiye ona ali mundibebe ya shofu mbukula Matthew chapter 27 ali lakuti ndipo pakumnenera iye ansembe akulu ndi akulu iye sanayankha kanthu.
So you can see that Christ is answering the chief governor, but he's not answering his elders and priests.
Yesu Kristu amakamu ya kaka zembe uja. Kumano sabu akukala jende baka paso pa akula kula zembe.
He was to silence himself because these chief priests, the priests and the elders, are the people that claim to be the knowers of the gospel, of the truth. Why not knowing Christ, the real truth, but revealed in the scripture? Giving the one. I saw that Christ is a just man. For I have suffered many things this day in a dream because of him. That is Christ preaching me to the woman, the wife of Pilate. But the chief priests and the elders persuaded the magistrates that they should ask Barabbas and destroy Jesus. This is the religious groups of people persuading the people. People are to be persuaded by the leaders, the preachers of the gospel, to be the gospel. But it never won the war.
Nimeakea 19:20-21. Pamenepo, andipo pamene Pilato anali kukhala pa mpando wakuweruza, mkazi wake anatumiza mawu kwa iye kunena, musachite kanthu ndi munthu wolungamayo kusenzana kuti mkazi wa Pilato na Yesu anatsekulidwa maso anazindikira kunena kuti Yesu Kristu ndiye wolungama. Pakuti lero nkulota ine ndasauka kwambiri chifukwa cha iye, kusenzana kuti ndi Kristu Yesu mwini amene anadzilalikira kwa mkazi wa Pilato. Koma ansembe akulu anapangira anthu kuti apemphe Baraba koma kuti aononge Yesu. Umuntu ndi mmene anthu amatengekera kapena mmene anthu amakopekera mosavuta, ndi anthu amene amachuluda okha kuti atsogoleri amipingo azilaliki azibusa amene amatha kukokokopa ndi kusokoneza anthu mosavuta. Koma kazembeyo anati kwa iwo, ukufuna kuti ndikumasulireni kuti wawiriwo wawiri? Ndipo iwo anati Baraba.
The last sentence and the last word of this winter, they say this. They want to destroy Jesus. Destroying is the character of the devil. That is reflected in John chapter 10, verse 10.
Ndiyono mukaona nusu ya ndime ya 20, kumapeno kweni kweni kwa kunena kuti koma kuti aononge Yesu. Ndiyono wanongatu ndi makani kapena machidwe azada na amina maonesodo asonga kale mbukula Yohane chapter 10 ndime ya 10.
Which means the characters and attributes of the religious of religion is destroying the gospel, but will never destroy, but fulfill what has been already determined the counsel of God.
Nanda uzanu kunena kuti nchiridwe ndi mkhalidwe wa zipembezo ndi kuononga uthenga wabwino. Komabenu uthenga usanga uononge, koma kuti zimene iwo amachita ndi kungokwaniriza zimene zinanenedwera ndi Mulungu.
Verse 21. The governor, that is Pilate, answered and said unto them, whether of the ten will ye that I release unto you? They said Barabbas. You can see how the wills of a man is. They never ask the right thing, because even in choosing, they fail to choose the right thing.
Pamene munime atwendewani anena kuti koma kazembe amene ndi Pilato anati kwa iwo, mufuna kuti ndikumasulireni kuti wawiriwa? Ndipo iwo anati Baraba. Apatu mukonza kuona mmene munthu ali yolephera kusankha, kunena kuti ngakhale pa kusankha kukonena kuti asankhe munthu samatha kusankha bwino ayi.
I remember one day I was with Brother John. We were coming from Area 56 to where I'm living. So there was a pack of minibuses. And we saw other minibuses that they are many people inside. And there was other minibuses whereby they were vacant. We chose to enter into the minibus that were full of people without knowing that once we got in, all the people that occupied the seats are to come out. They are people who just want the people to have seats in the minibuses. At the end of the day, that we thought that it's fucking late. This is how a person fails to choose in the right manner.
Ndimakumbukira tsiku ina ndinali ndi mbale John ndikuchokera kwa Ntsiriza pamene ndimapita ku nyumba kumwe ndimakhala. Komano titafikano pamalo okwerera minibasi tinalephera kusankha bwino kumene kunachitika, chifukwa titaona minibasi tinakapeza kuti pali minibasi ina ena maoneka zonena kuti alibe anthu. Ndiye pawanabwera minibasi ina imene maoneka yodzaza bwino kwambiri, ndiye ife tinasankha kukwera yodzaza bwino ija
Wasanzi ndikira kunena kuti yomwe maoneka yozadza bwino inangodzadza ndi anthu osongola amene vakangogwira malo onena kuti anthu ena alowemo mpaka ndinadzipeza kuti ndalowa mbalo mmene mujapo kukapeza kuti minibasi yomwe inali yosadzaza ija yazadza pamene pajapo kunyamuka kwapita ife mkutisiya pamenepo mmalo mwake tinachedwa ukuti kumakangoonesera kulephera kusanza kwa mmene munthu amalephera kusanza kuti sitimatha kusankha bwino.
We concluded by saying a man can never choose the right thing.
Ndipotu tiomba kuona hapo vilamfula bwino kuti munthu samatha kusankha bwino.
So let us go to the religion. The religious, when they are preaching, they say, choose Christ. Make a decision today. If you want to inherit the kingdom of God, have a decision. You choose without knowing that a man can never manage to choose the right thing. Once you started choosing it, you end up choosing nothing but dumb.
Ndiyo ndotenjiwone mmene zipembezo zimaphunzitsira ndi mchitidwa umene amachitira pamene amalalikira nkumawawuza anthu kunena kuti musankhelero ngati mufuna kuwalowa kumwamba tiyeni mupange chisankho iwowo amawawuza anthu ngati iwe kuti anthu akhoza kusankha koma taonani munthutu mmene iweyo kupasipa umwe yonena kuti usankhe ukamati kuusankhe iwe sumasankha chinthu chabwino ayi chilichonse chimene chimasankhidwa ndi anthu chimakhala choyipa ndipo mapeto ake umakhala munyanzi pa sumasankha ndowe.
To conclude the message of today, nobody can choose the right thing. It's God who chooses us. But if we are talking about choosing, we are failures always.
Womba mkoda mutenga wa tsikulalero, kulibe mvali yesa mena kozo sanka kuinote kasuka pakani ya kusanka, ndi mulungu yekha amene anatisankha ife komatu ife singathe kusankha ndipo tikamakamaza kusankha nthawi zonse ife ndife anthu olephera.
That's why to some hear the gospel and lift to themselves others so they will never choose because we are not here to choose but to be chosen.
Ndichifukwa chake tuleroli tikupezeka pa uthengawu kumamvesera uthengawu pamene anthu ena anasala osati kuti ife tinasankhayi koma kuchifukwa chakuti tinasankhidwa.
That's why Brother Peter says we are the chosen generation. Not the choosers of the generation. He chose us and we enjoy and celebrate because of the choosing in his death on the cross.
Mbale Petulo, analemba kunena kuti ife ndife ife ndife mbalwa zosankhidwa. Kunena kuti ndife anthu atundu osankhidwa. Sikuti ife tinasankha, sikuti ndife mtundu osankha. Koma ife ndife amene tinasankhidwa ndipo tinasankhidwa kuti tikaone chipulumuso chochi kukakondwera ndi chipulumuso chimene chochi chifukwa cha kusankhidwako.
We understand that we can never manage to choose the right thing if it is not you who chooses. We are about having the tutelars in our hands, put on the tutelars, trusting and believing in the tutelars in the tongue, having hope in the tongues. But thanks to you, Almighty God, in choosing Christ of the Scriptures, opening our eyes so that we should see how foolish we are and were in our decisions, in our options. But thank God because of the grace that has been given freely without my good works contributed, that makes us to enjoy and celebrate the death of our Lord Jesus Christ. Bless and worship you. Father, bless each and everybody that was online, even present, even those who are to follow this message on internet, on any time that God covers. May the grace of God abound to those you elect and left to themselves those that are not yours. For the sheep will hear the voice and the goats will be left to themselves. Let each and everybody, even our brother who is to be preaching in French, according with your grace. In the name of Jesus we pray. Amen.